kwanza namuona, nilidata kinoma, jinsi nyuma meshona, nisingida Dodoma. Kambana kwenye kona, kadai bado anasoma, kamwambia na homa, ila yesi topona. Kanipa namba ila nkisema nimpigie, simu inaita tu, au kaniona mshamba SMS simtumie. Mana hajibu, ngepata chansi ya kuonana naye, ngemwagia su, ngemwimbia kuchikuchi ota na kumpata nguu. Anapoziza kisista du, mtizama na stajabu, nilifata kimasabu, kasijapata majawabu. Basi anipeta adhabu, nimuimbie tarabu, vidole juu kwangu sotabu, ye kwangu na super sabu. Kimona mwambie, na muwaza mdeile, sifanye nilie, anikubalie. Kimona mwambie, na muwaza mdeile, sifanye nilie, anikubalie.
Mwambie, 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 mwambie.
Niliambiwa mapenzi sumu ni kabisha, sasa nimekuwa na sasa nimehakikisha, na hii ni true story, sio kama nawatisha. Mtoto navyonipeleka kama kitu cha Arusha, natamani kuwa naye ila uwezo misina, unimwende kibabe ka John Cena, lakini no these are dinona so, na hisi mtoto nazimika na mabisho. Hey, mwendo wako kinyonga, natamani nikuhonge mabenze nzenze, mtana uniona jigonga, so sili mama lao, you drive me crazy.
Kimona mwambie, na muwaza mdeile, sifanye nilie, anikubalie. Kimona mwambie, na muwaza mdeile, sifanye nilie, anikubalie.
Mwambie, 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 mwambie.
Anapoziza kisista du, nilifata kimasabu.
Mwendo wako kinyonga, natamani ni kuhonge mabenze nzenze, mtana hunio na jigonga, so sili mama lao, you drive me crazy.
Mwambie, 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 mwambie.
Easy Lizard King, hey, na FD.